बच्चों का
जी आहा आ
nimependeza usino niroko nikipendeza nimependeza nimependeza tatwa na nitaeka nikipendeza
Acha kibebe Nesma
nguo zangu mimi sio kama zao za kwao za kungauka wamezo wa kwenye mitumba kabla sijaba nguo kazipitisha mchumba inona nanga zina demi na mwenye nyumba umana siva hivi walo na vanguo we kama uamini shika geto twende funguo
aha
nimependeza nimependeza usinioniroko nikipendeza nimependeza nimependeza kanwa na nitaenga nikipendeza
ji oh my god I like it aha
Spirinkina nguka ina kazi gani spiri Skunyinkina nyuka na washa kama spiri Watoto wana nguka kinona niko stiri Watoto wana ngonke ya wanataka stiri Misipaki viroshen Gira napendeza Atangipaka roshen Bado napendeza Geto nguo naika foreni Hakuna neniweza Bagara mikochen Watu wana nereza
Aha, yo
Mana sisikinja, minasikia nguo tu
Mana sivai miwalo na vangu
Mikirakika, minawaza nguo tu
Mana sivai miwalo na vangu
Kiniona kama chokoreti, kama charecha
Mana sivai miwalo na vangu
Kinezima nguo si forget, tairudi sharini
Aha, ah, ah Rigi bodi unalana Jee
Elisha Mr. Designer pa Ah Akuona na mkani wami Mina yeye
Simta, simta ya gimtumi Zaidia, Zaidia
Yuli kibodi
Ishina sala kumina mbili kodi
Familia, familia, kapa, familia.
Hey, chunky supplier, hey supplier.
Chunky supplier.com.